akute bendera y'ekibiina kya NRM okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa. Awabudde abalimi b'ebitooke mu disitulikiti y'Essingiro okwettanira ennima ey'omulembe egenda okwongera ku makungula gaabwe. Naddala nga bettanidde okulima okulimu n'okufukirira ebirime. Museveni asinzidde mu disitulikiti y'Essingiro ekimu ku bitundu bya Uganda ebisinga okuvamu amatooke agaliikiriza ebitundu bya Uganda ebiwerako. Ku lugendo luno Museveni awabudde abalimi b'ebitooke nti bongere okwettanira enkola ez'omulembe ez'okulima era balowooze ku nkola gye yatandikawo ya Presidential Initiative on Banana Industry Development mu disitulikiti y'e Bushenyi kubanga egenda kuyamba nnyo abalimi b'ebitooke okwettanira obulimi obulimu n'obuyiiya. Azzeemu okulabula abantu abeesenza mu ntobazi n'abalabula nti beesonyiwe n'emigga okuli Ruizi ne Kagera egimu ku migga egisinga okuliikiriza abalimi mu bitundu ebyo abamu gye batandise n'okwesenzaako.
Kati ekyamuhemu amazzi gakajera agamezi tukayinza okukiza abantu bambalala abambala bakava nikwita omwoma nyinho abambala bakakwata kuli umugera gwabo ugurale abahezi umuri wizi bagukwata kubi ugeze batanze kugira amezi make bagiriro aja bambara kabafu kutora kimbura wizi kandi ende kagera mashakira amezi amezi twagashaka.
Museveni asuubizza abeena okwongera okubazimbira ebintu ebiyambako okufukirira ebirime n'okubakolera enguudo okuli olwa kitagata ekitwa Mirama Hills n'oluguudo lwa Kabingo olw'ekubo Lugaga Lwangabo Endizi Rakai Mutukula n'endala. Mu disitulikiti yetungamo omukomu omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti eyo anokoddeyo ebikoleddwa NRM mu kisanja kino n'ebisanja ebiyise omuli okukuba kolaasi wa kilomita 7 mu disitulikiti yetungamo.
Ntungamo has received Uganda shillings 53 billion from various government programs such as TDM, Enyoga, Youth Livelihood Program, Special Enterprises Grant for Old People, Special Grant for People with Disabilities, and Uganda Women Entrepreneurs Program in the last 5 years alone. All these programs target various special interest groups and aim to uplift households out of poverty.